kizabarimbuka rengera bapfa bakize ibyaha n'urupfu rubi shaka bazimiye byutsa baguye menyesha bose ko Yesu akiza kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize abamushungera nabo n'abanda ategereje abihana neza bahatirihane bizere Yesu ujyo basabira ngo bakizwe kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize tuza bazimiye bekuzuyaza bareke irari ridakwiriye nonu bakabure bisubiremo bagarukire uwabacunguye kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize kizabarimbuka yaragutumye kanda kubashisha uwo murimo bose ubayore mu nzira ntoya menyesha indushye ko zaruhuwe kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize.